Fancy.
Ya.
Jackie,
hii ni ngoma ingine mtani inaitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinare ko area kwa kisha. Bakiri mamboshi zinatoka hadi na dirisha. Hii ni ngoma ingine mtani inaitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinare ko area kwa kisha. Bakiri mamboshi zinatoka hadi na dirisha. Zimenishika yo. Mali mefika zimenishika yo. Zimenishika yo. Niki
Pogoroki
kimenishika yo. Zimenishika yo. Mali mefika zimenishika yo. Zimenishika yo. Niki kimenishika yo. Kikukukicho kimejificha sini kimbicho yo. Sini kenyewe kikukukicho kimejificha yo. Kikukukicho kimejificha sini kimbicho. Sini kenyewe kikukukicho kimejificha juni kimbicho. Washaki ndio kende chaini kivute kinge. Adiko brain kitami ki. Saya reini kiki. Adiko vein ati washaki. Ndio kende chaini kivute kinge. Adiko brain kitami ki. Saya reini kiki. Adiko vein unifanya mara mingi niko hot. Kwa kifua nukivuta. Kama mori wangu wote so anapenda kusi. Kutoka ngware hadu siku sushi ndaka tuki. Kikilandi nisha washa kingine. Kwanza pedisa kuina dizina fatu ziende. Ziki kama nuzivute. Zote ka. Zote
Fancy. Even the government agrees. He's a dangerous DJ.
Pull up if you're feeling lonely. Fill up, baby, fill on me. Pull up if you're feeling lonely.
They call me Megatron, just did a telethon. He got my jealous on, and I get my jealous on. I fuck him like I miss him. He just came out of prison. Bitches be talking shit, but they ain't got a pot to piss in. My name is Nicki M. I'm in a sticky Benz. That mean it's candy, apple red. I'm Barbie, this is Ken. That is a Fendi fact. I'm with the 100 Max. Oh, this is custom made. Donatella sent me that.
Fill up, baby, fill on me. Pull up if you're feeling lonely. Fill up, baby, fill on me. Pull up if you're feeling lonely.
Napitaga na zile ziko maji zimebleki. Nakata maji kifika mabills nimebleki. Niko fiti nimekula makuki na makeki. Oh yes, baby nimesete.
Sete, napendaga zile zimesete. Dicho nyanya, oh yeah, wale wamesete. Zimesunga tu kwa kibete. Simama, wacha kukatika kwenye kete.
Kete, wacha kujisunga tu kwa kete. Tunajua genge ilishani visha pete. Mina piga miti weni mate. Mina piga miti weni pate. Pate,
pate.
You got
that denda,
denda.
She can really get a good one.
A good one.
You got that denda,
denda.
She can give you a good one.
A good one.
You got that denda,
denda.
She can really get a good one.
A good one.
You got that denda,
denda.
Go, go, go.
Unajirusha ukajipata umezirai na akiwalai umetoka giturai na unadinai manzi wako na nidai Boro uhai na rauka kunyo chai na dai kupiga wera na wasi wamedunga tai na nizipate klabu na wagala wamevai na zangu zikishika mundi wache tukwandai Boro uhai Kuliko kujirusho kajipato umezirai Na akiwalai umetoka giturai Na unadinai manzi wako na nidai Boro uhai na rauka kunyo chai Na dai kupiga wera na wasi wamedunga tai Na nizipate klabu na wagala wamevai Na zangu zikishika mundi wache tukwandai Boro uhai na waga siti die Na waga niko rada kama nganya zarongai Na waga nina dreams za kukupeleka Dubai Na baby kini ita nitaka msai sai
Sina kile, ziridiki kasi ishirunda kile Baraka zangu nina hisi zina dile Zina nizungusha zungusha kama DJ
But oh, una afya Ulinzi kibao tight kama mafia Lana zote kwako amekatia na pia Akakupa life na jia
Na uliomba, akakupa mo hey, Ulisota, akakupa do Mpe sifa bila tatizo
Na basi jo,
ifanye kwa maringo
Kakuku ni ndege
Venchi
Basi samaki ni meli
okay.
Kakuku ni ndege
Venchi
Si samaki ni meli
okay.
Kakuku ni ndege
uh-huh.
Basi samaki ni meli Kangoma ni genge Kwa mikrofoni mini mkali Utanipacha na my boys nikikata maji Kwa dunda sipendi vita dona watiaji Nikiserereka Napenda ndogo hiyo na ndimu na jagi ya maji moto
you got the keys to my jeep Nisistuke sana mrembo hii ni stick shift ignition baby full speed Skid accelerator speedometer kuserereka speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer.
Kawewe ni gari, basi mimi ni driver. Kawewe ni nduthi, basi mimi ni rider. Kawe ni bunduki, basi mimi ni sniper. Kama wewe kitanda, basi mimi pajama. Sexy body, kala kabima. Let me put it in reverse, I want it bumper to bumper. Umebeba, umebeba, utadhani ni trailer. Kama wewe ni kecha, basi mimi ni neighbor.
Deep, deep, you got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby, full speed. Ski, ski, ski. Ski, accelerator, speedometer.
Anyway, always if underneath your sissy now and in the only tongue soon I give me to the father. Anyway, first cash we there.
Yeah, well, give me on a bass if you wanna be. Now, but those guys, they talk, I come with good for me. Yeah, you got your streets number more, you made me rasta one anita. See, find you not to find you, see what 40 comma, Peter Tangasa. Miniko social kama media mkulima mili manager menu sani na palilia wengi watafuata njia vile mama alilia nikafuata pia hey, kesho tutafuta na mipango tangu jana mbona basi leo wanagawa kishangazwa kwani video basi jaja ndio director action uno make them realize yeah. Ni kinda funny unajua ni kinda funny kwenye karibu rafiki kageuka kwa adui man. maneno mengi lakini bado tuna live life to the pool. Always if under this you see now and in the only tongue soon I give me to your father.
Silently killer.
Anyway,
first class we did it. Okay, I try again. I check out you. Okay, I try. Okay, I check out you. Okay, I try again. I check out you. Okay, I check.
Najua mimi kani vajonya ndua kani sape na fua kau jui utajua mimi kani beat na ua mimi kani shash najua mimi kani vanyosha ndua kani sape na fua kau jui utajua sina pressure kani manzi najua kani date tunadishi ata yego pasua sina pressure kani for me nakua mejipini na waroro wanapenda chafua attitude kaya mada karua kani meeting Migori na jificha karura. Nina shimo mingi manzeta kuliko sungura. Chenja mbao eneza shika metura. Chwera sambu metengenezo na nyama ya chura. Ay.
Na iwake. Na iwake. Na iwake. Na iwake.
Mimi kani beat na uwa. Mimi kani shash na
gira.
Mimi kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kau juu ya juu.
Thank God for the blessing. Thank God for life. Thank God for love, cause Anna let her wife. Thank God for the good times, thank God for the bad. Kaki meu mana usi weke fasad. Nothing's convenient, shio mina jua. Sisi ndiye muna, God niye jua. Reflect on the goodness and masses and love. Hatunge kuwa hapa, so we praise the one above. Inabidi umecheza. To the right, to the left. Praise to the most, cause I know he never left. Kono kwenye heba, if you know that you are blessed. Jehova niye king, there is no fancy.
I'ma give you all my attention.
Vince.
My number one girl, yeah.
I mean, it's a nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me. I mean, it's a nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me.
We on fire. Niki wana yeye ni kubaya. Wakini ona na we wana guaya. Bad girl, she's on fire. Fire.
Nasikizanga wase wakiulizanga, na Yesu wako wapi kwa hii ngoma?
pole sana tuliwaangusha, injili kidogo ilirudi nyuma, na sasa tunarudi kwa ubaya, ongeza kiki injili on fire. Wale tuokoa toka banga na Madrid, tungekuwa tulifyatu wakasema no way, tulitizishwa na banga banga oh yeah, kama siyo Yesu tungekuwa DJ. Ameshuka Jovinoma, madhambi dhambi zote amechuna, na akikuja kwako wana chuna
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 chuna chuna
chuna
chuna,
na bunda ukikosea tuna
hizo manyama ili ya kwa zote matuo matuo koba kinadisha wakata hizo kia kuna majagu.
Itisha mzinga bana zikikam kuyore, hakuna idha youth man we turore, oldie kabisa turore, turore meda ofisi turore, turore alafu zikishika shuka na madam, shuka na madam, shuka na madam, alafu zikishika shuka na madam, shuka na madam, shuka na madam.
Simama kwa migu pusha mikono juu, nakangoma kama nyaisa za tuku banju, ushageuka umeshika tu ukuta, cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta, ona vile nyuma umejaza tu mauta, ni kwenye mkono adi mdomo niko luta, kama zimeshika tu wakuna wachilia, mademo wakika mtu na wapandilia, stareye tube tumegaramia, cheki masa tumesha chelewa, sasa nani ata drive na tumesha lewa, hebu chunga ama demo na weza kupora, juu wengi wa ukondani ni wako, cheki sasa tu zime nice, hiyo glass yangu niongeze zile ice, ya juo nitablik itoka sasa mpaka night.
Zikisha mzinga bana ziki come turore, hakuna idha youth man we turore, oldie kabisa turore, turore meda ofisi turore, turore alafu zikishika shuka na madam, shuka na madam, shuka na madam, alafu zikishika shuka na madam, shuka na madam, shuka na madam.
Anyazi baby girl, watoka pande gani, mina penda tuizo dhuda, nastaki para zako za kireza reza, mina penda tuizo dhuda. Anyazi baby girl, watoka pande gani, mina penda tuizo dhuda, nastaki para zako za kireza reza, mina penda tuizo dhuda.
Nako shiki shiki, ukini lola lola mami, mimi ndio bad man, uki shiki shiki, uki dondo dondo dosa, wewe ndio bad girl. Shoto anachachisha, ochungulo familia badilisha, mini Rastaman, natoka Saudi, Mr. 8 songs imewashika, Nairobi recall 911, Timore uko jijindi anawateka.
Anyazi baby girl, watoka pande gani, mina penda tuizo dhuda, nastaki para zako za kireza reza, mina penda tuizo dhuda. Anyazi baby girl, watoka pande gani, mina penda tuizo dhuda, nastaki para zako.
Cause every time you coming closer, you making me fall for you. Girl, you making me fall for you. Tell me what you wanna do to me. Tell me what you wanna do to me. Cause every time you coming closer, you making me fall for you. Girl, you making me fall for you. Oh baby, come slow. Nataka nikuonjeshe mhogo. Akisha tuende kwenye kecha nikapike show. Ujue anga siyo ligi ndogo. Oh baby, come slow. Nataka nikuonjeshe mhogo. Akisha tuende kwenye kecha nikapike show. Ujue anga siyo ligi ndogo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy yo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy yo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy yo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy yo.
Even lucky phase one, tattoo on her leg and her back. Say she never care about love.
Every day and night on a Snapchat. If she leave in Lekki phase one. If she leave in Lekki phase one. If she leave Lekki one one. Tattoo on her leg, a leg, a back. Say she never care up, love, love. Every day and night on a flirt. Sitting by the bar with no drink.
She a flirt.
If she a dark skin, turn light skin.
She a flirt.
Any girl with 10,000 friends.
She a flirt.
Say she wanna bang, bang, bang. And make you book hotel but never come around.
She a flirt.
And she's calling your man bestie.
She a flirt.
Say she only wanna drink Hennessy.
She a flirt.
Say she never did this before.
She a flirt.
But she come around, say she wants more.
She a flirt.
If she only use coconut oil.
She a flirt.
Girls with chuka on them neck.
She a flirt.
Girls with two cell phones.
She a flirt.
She have a man but don't leave you alone.
She a flirt.
Girls will party with you but still stand there and look another man.
She a flirt.
If she put on too much makeup.
She a flirt.
Say she want go Trinidad and if she only come out when the sun go down.
She a flirt.
If she only like Mercedes Benz.
She a flirt.
Say she only go to Q-Lon.
She a flirt.
Escape 57 DNA.
She a flirt.
Say she have a money.
Room. Wah, two, this is a tune. Light up the mantra, pass wah.
My God!
Wah, two,
my
this
God.
Is a tune. Wah, pass round the room. Wah, two, don't be rude. Get up, your seat and dance for the group. Wah, two, this is a tune. Light up the mantra, pass round the room. You, two, don't be rude. Get up, your seat and dance for the group. Worldwide and in every station. Playing us on every rotation. If you didn't know my cool, real time music, my honey nation. Mass hysteria, Cape Town to Cairo, Nigeria. The girl from Kenya, bringing a fever. Malaria, really nothing else to do. Move your body to the groove. Baby, now it's me and you. Twin le pole pole to chini kwa chini, chupa chupa. Tumewa bamba, tumewa kwa juu. Chini kwa chini, juu kwa juu. Tumewa bamba, tumewa kwa juu. Leo ni leo. Msema kesho ni muongo. Leo ni leo. Msema kesho ni muongo.
Waskia wabebe skilo wabebe waskia wabebe skilo wabebe waskia wabebe skilo wabebe waskia wabebe suji bebe demu yangu anadaitu matembe niko fete nimejisete amejibeba usimuweke niko east kwa mabiz na manjege wako ona amejibeba ako fine sura nzuri amevai kweli nini uko high piga mushu kue high ukiweza toa kutu uzirai ukimwaga sikia fine kazi safi inadai watoto wawili tunadai njoki nduta na wamai uko nini uko fine jangreto walai uko maji high dai ntakukata walai tumawabeba walai ngoma mbili zinadai nikimada sema high kwa vuva na rai
tumawabeba walai ngoma mbili zinadai.
Wabebe, skilo, wabebe, waskia. Wabebe, skilo,
DJ wabebe, waskia.
Wabebe, skilo, wabebe, waskia.
Toto, godi, godi, chuchu, nauke, mele, fodi, nyuma, konte, a fodi, fodi, mabenzi, sinema,
mabenzi, sinema.
Subili kuwa butu, nekakino wa makali, nekakino wa makali. Sisubutu umende ya machali. Ah, umende ya machali. Amilo, amilo. Nikikumizi na kweta, kweta. Amilo, amilo. Patile usichale mkeka. Yamani mwenze luna koma kisa. Mpache uji wana wana. Hili mnyima usikuwa jana benisiri ya leo. Yesi kanuna karobot. Kanuna karobot.
Akakashori
ndani ya foto. Tapanda mori iso ndoto. Ntakalisha ndizi kibosho. Akige uka na paua. Akigila za wima na paua. Kwenye mbilinge na paua. Yani na kaba kaba kinoma.
Mamilo, mamilo. Nikikumizi na kweta kweta. Mamilo, mamilo. Bati leo sichane mketa.
Yamani mwenzenu na koma kisa kumbache uki wana wana. Nili mnima usingwaja na menisiri ya leo.
Kanuna karobot. Kanuna karobot. Kanuna karobot.
Acha pambo.
Kanuna karobot.
Aparo.
Imenitoka ye. Atototo.
When the government agrees, he's a dangerous DJ.
Now hear this.
Now hear this. DJ Vinci. Dixie Sound. Vinci.
Leo niko singing ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi. Leo niko sereka ama vipi, ama vipi. Leo niko singing ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi. Leo niko sereka ama vipi, ama vipi.
Ex-wangu anagonga miaka 60. Kenya ili ni bamba ni machiti. Kumewaka jopunguza pili pili. Mboka leo ni kungono kwa ofisi. Dwandi amejua ana akili. Na mademu wali acha kuniamini. Junatunga hadithi kama shairi. Na wakula kimoja moja kisiri. Difficulty level legendary fisi. Nataka bibi ana hustle kama mimi. Nataka bibi anapenda pia miti. Askwe mshamba kama DJ Shitty. Mindo main plug nani ya kamiti. Next year napanga kuwa na kitambi. This year Joe form ni walami.
Leo ni kusengenga ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi. Leo ni kusereka ama vipi, ama vipi. Leo tunakatesa ama vipi, ama vipi. Leo ni kusengenga ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi. Leo ni kusereka ama vipi, ama vipi. Leo tunakatesa ama vipi, ama vipi.
Leo kanachekeshwa ama vipi. Metoka janta bana luku joy kotiki. Anika drinks no mayengs wasichifiche. Boto sifike kwenye gram do watishike. Benziki ama vipi tuwashike. Maji katwe bana gala lazima shikwe. Dogo mdogo pila teke tukatike. Tufike jake weke nyake ndani ya kiche. Apa katwe futi bana ndo the mission. Nangata tumeshika jiji ama vipi. Katuko 18 polite parafiki. Bia mbili policy tukiwa kiche. Kamechachisha leo swim ni kwa deep end. Nacheza offense kiasi yake defense. Na weather mbili za kunyemelea the females.
Leo ni kusengenga ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi. Leo ni kusereka ama vipi, ama vipi. Leo tunakatesa ama vipi, ama vipi. Leo ni kusengenga ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi. Leo ni kusereka ama vipi, ama vipi, ama vipi.
Kwanineje bado jasikia tiati. Tingishi zo mara matia tiati. Mikono juko napenda matia tiati. Right, left, atiati. Kwanineje bado jasikia tiati. Tingishi zo mara matia tiati. Mikono juko napenda matia tiati. Right, left, atiati. Sinapenda vile mtu na yoyoma. Siri kama gode vile na kuchoma. Siri kama mbuku rata nisha soma. Ba do 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 do. Wapona tuona eh. Madini kuwezulize swali mutu.
hapa kila mtu wako na kutu. Shika wako mi, shike wangu mutu eh. Acha kipusa basi minkubusu. Atika mtu zitoke, tutanza tishoke. Na usiogope, mdogo tuziondoke. Mkate, nsake, npate, njote. Na ihadi koste, miwesha ninote. Na kuwa gafete, tuende tuendete. Sharp kama shete, jibambe zitete. Si, leo ni siku yako mami. Kama tuka watoke tuwa kule kinguai. Na bado kini jenga step back, tia, 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 tia. Kwani neje bado just ya ti ya ti. Tingishi zo mara mati ya ti ya ti. Mikono juko napenda mati ya ti ya ti. Hati ya ti. Kwani neje bado just ya ti ya ti. Tingishi zo mara mati ya ti ya ti. Mikono juko napenda mati ya ti ya ti.
Only one Delo. Alo. Only one Delo. Alo. Delo. Delo.
Jege day on the beat.
Tupa kuchupa. Tupa kutupa, mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yopupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jom na bambika. Kama nilite guni, pato mepika. Kama weni my guni, pato metisha. Sura za mababuni, mazezi natisha. Na kama wezi moni, tabidu napisha. Ikus inatupa, siyezi fika be. Siyezi fika be. Only one Delo, alo. Only one Delo. Alo, Delo,
Jege day on the beat.
Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yopupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jom na bambika. Kama nilite guni, pato mepika. Kama weni my guni, pato metisha. Sura za mababuni, mazezi natisha. Na kama wezi moni, tabidu napisha. Ikus inatupa, siyezi fika bei. Heri shike mafuta, nijipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mabebi. Maziwa iwe fiti, kutoka kwa hizo jegi. Mini mauru bila katapila baby. Unacheza na yombulu, unacheza videli. Atukia mini mungu, bado utadedi. Hii ndo ufale, ilfanya sigeo zangi pedi. Tupa kuchupa, tupa kutupa. Piga hiyo shasha, dizina lipuka. Tuta moru sash, cheze nae kaboka. Piga moru dash, piga brother ya lita. Zema team, siku sako, joa inatisha. Ukiwa na wakando, utaki kapicha. Ukiwa yule wako, mazuna chatisha. Tupa kuchupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kupa, jina kyo na mamika. Ukondede na yo maze joni noma. Nataka nikushike, nikushike kama home. Full stop, non stop, bila takoma.
DJ Benji.
Catch the board while some of them are sleep and a slumber. Wabucha kumacha, them a wonder. My money big and tall and a grand. And believe in a jungle, Tarzan is a ant. Abandonia source of my income. Tebandonia source of my wisdom. We band a back with the paper. Them a enter, so me feed them with a big spoon.
Chupa kuchupa, tobie kanirin kuba, kusaba tofuka yuda, chagala kunyumirwa wansi wenjuba. Lwenzi funye lwenzi yanze, ebi kukutereka mbiganye, kienkoze samanyi gange, yewe mumpito muyane.
Kandada, mena fala na taada, babala banje pan mebada, mekwasa nebada, atenga sisaga.
Like to introduce.
Hold up, I tell them I'm a chupa. Put the drink in a glass and the ice is in a. Forget I know the time was nice and you know. We can do it, you know, we can have it up.
Like to introduce.
Chupa, chupa, chupa. Tobi le kane rin kuba. Kusaba to fuka yuda. Chala, kuna mi lo wansi wenjuba.
Now, here is it.
Now hear this.
Now
I'd like to introduce.
Now hear this.
Joseph Love Family. Elegant music.
DJ Vinci. Vixi Show.
Unataka kila kitu basu na makoro. Unataka kuni follow. Unataka kila kitu basu na makoro. Unataka kuni follow. Na ukiseti nyaru utabaki ukiwa solo. Utabaki ukiwa solo. Unataka kila kitu basu na makoro. Unataka kuni.
Lucky easy for me. Lucky easy for me ya makoro. Na kuja kuwa bando waweze kuni follow. Wanataka izo loko bachi yangu ni mashash. Kukisema ABC na chukua tukabini. Kuwete tukabindo niweze kukukil. Wako na makoro wanajua ini hit. Na misi tishiki ninajua niko fit. Na bado wanasema eti lucky ni kaji.
Unataka kile kitu basu na makoro.
unataka kunifollow, unataka kila kitu basi una makoro. Unataka kunifollow na ukisechi nyaru utabaki ukiwa solo. Utabaki ukiwa solo, unataka kila kitu basi una makoro. Unataka kuni
copy your name, ndaka cheze game, kwa beda kuna case, ni mimi no na mess, real freaky on your dance, spenda hiyo send, juicy flap on the way, now we trend every play, makolo kina zolo, my damn kuni follow, taki kula msoto, my plans ni mayolo, dodo, ndogo cha mebeba ndiyo moto, I learn from mistake, that's my motto.
Unataka kila kitu basu na makoro, unataka kuni follow, unataka kila kitu basu na makoro, unataka kuni follow na nataka kile kitu basi una makoro. Tunataka kuni
fupi fupi nyi, acha ni wakalie. Muna makoro na wasunda kwenye sufuria. Punguza kulia, toto chakulia. Ukini follow na kuseti na makerea. Na nyonga biti na sound kama piki piki. Tukiwa studio juicy flap, si hatushikiki. Leta kingolo tukiwashe ndo turan city. Niko kwa bus na madem wana daimiti.
Unataka kile kitu basi una makoro. Unataka kile kitu basi una makoro. Ukiseti nyaru utabaki ukiwa solo. Utabaki ukiwa solo. Unataka kile kitu basi una makoro. Unataka kuni
staki makoro, fanya feva ni penarito. Tena moro kamkeja mini darito. Bora ni ku unfollow kiwa na usoro. Jinga pia ni kasoro kwenda faa kuwa solo. Rhyme plus in a roll hino dasi kwa solo. Na chora ma vibes in mistari na follow. Tena kasi biga paka ya na fili doro. Kapitena solo na kikolo pigi paka moro. Pick it up, take it down, let me touch ka. Kapicha cha pika ni ka insta. Kuma moro kisi chati kapisa. Kisi flan na vu on the pizza.
Nikipita wasema hula la, mafisi wana jai hula la.
DJ Venti,
I'm alright. Icheze kama rumba sakata, nishikie madumba kama ta. Hapa si mchezo ya ubongo, hapa tunatingisha mugongo. Tingisha mugongo, tingisha kiundo. Tingisha mugongo. Oh na na na. Seme ona ganga unda na na chua DJ anacheza kama loco chua style na zoni za kiloko chua kabla ya nimewasha moto toka kikani kama tumeshinda loto.
I'm addicted, I'm addicted.
Na wakili kana rada, na wakili kana rien. Kama au na rada mbe ya beli sharien. Hapa niku sakata, sakata, kam sakata. Shika yoyo kamata, kamata, kam sakata. She want a bad man, lock it up. Never seen one like lock it up. Turn around, squeeze and lock it up. Bend over, stretch for the lock it up.
If you get step, you na penda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapunyeto sona juwa weni sugu. Mangu soku wa udai weni ndugu. Kuja kwangu wakidai njugu. Security ni yati wanadai rungu. Reni gani yata, nilithani yata. Jona rungu ata, mbolo flani yapa. Piga punyeto wakikaza kani dry yata. Story flani za warasu wakibanshada. Niko pin na kichingri kani ngale ata. Christophe Rocker dandani ya himasha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mango kwa wakipika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata niwa. Zimeshika na vifuata niwa. Kwa the ring huyo bwana chakua. Shikilia bwana wea, bwana wea.
Show my best and niko rien. Keyboardi fitness niko rien. Show my best and niko rien. Show my best and niko rien. Keyboardi fitness niko rien. Show my best and niko rien. Keyboardi fitness niko rien. Mimi na Yesu tu korien. Niko rien bila maweng. Show my best and niko rien. Keyboardi fitness niko rien. Spiritually niko rien. Niko rien bila maweng. Masolo na exercise no masolo ina grow. Bulb una switch on do bulb ina glow.
from una setting or in a explode. In short, me, you reap what you sow. So solidly, what are you exercising? Come on, the bank, you mad at a bad things. Yes, undo lie, bora uhai. Bila ye utadai, mbona ni lie. Kama sija show yangu, iodo sidai. Uda kufitina, hapo sikai cheki. Salvation no di me hold long tight. Mimi ni Korean bila mawe. Mina exercise. Show my best ni Korean. Kibody fitness ni Korean. Mimi na yesu tu Korean. Ni Korean bila mawe. Show my best ni Korean. Kibody fitness ni Korean. Spiritually ni Korean. Ni Korean, ni Korean.
Government agrees. He's a dangerous DJ.
Nipate nime chill na kabinti. Form ni mingi, hadi anashanga na sisi. Kila siku ya wiki, get tipsy. Na niki get done, I blow it all on the whiskey. Jack DJ me, na blame it on the Henny. We started out slow, nilikuwa jam levy. Ish too crazy, kukumbuka siwezi. Niliji get home, juu ya bed nime blex. Sima so ni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Sima so ni mangire, zime nice. Dem moja wawile, na mataska mapile, zime nice. Mara ya kwanza ya pile, zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice. Zangu zime nice.
Nipe beat, nipe micro, tasi kalamu. Huu muziki ndiyo kazi na ufanya kwa hamu. Juna teka mali kama Boko Haram. Na ikijipa basi nita wandalia karam. Bash mara that that, tunakuja chap chap. Tunakuja na gold, ite ipaka tap tap. Ati, shorty wants to get a snap. To a top, I shouldn't
say Sima so ni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Sima so ni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice. Zangu zime nice. Nimechele na diva, ni watu uko mbele wako maji kama tap. Na kesho niko wax, babenye zime nice. Itabidi nime flash mdosi. Aki call back, aki anani sio koti. Niko kando ufa na kelele ya mboki. Kama ni mkori, basi kesi badai. Oh, niko cloud 9, wase niko high. Sima so ni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Sima so ni mangire. Mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice. Zangu zime nice.
Hey, what have you do to get your love? Girl, I don't give you all I got, but it's not enough for you. Show you fire me like a bottle, girl. Now I be say I don't be getting enough of you. Yeah, waiting me down, nothing I can do for my baby anytime when you need me come to me, my side, wally. Waiting me down, nothing I can do for my baby, my shawty, yo, de my baby, my baby.
Baby, say you there for me, as I there for you.
Vinci.
Baby,
DJ
say you
Kish, the anointed
me.
One, Vaporizer Vanshee.
I got it for you. Oh, no, no. Yeah, waiting me down, nothing I can do for my baby anytime when you need me, come to me. My shawty, wally. What have you do to get your love? Girl, I don't give you all I got, but it's not enough for you.
say you fire me, got a photo, bro. Now I be say I don't be getting off of you. Yeah, waiting me down, nothing I can do for my baby Anytime when you need me, come to me, my shawty, holy. Waiting me down, nothing I can do for my baby My shawty, oh, they care. My baby say you there for me As I there for you Baby say you there for me I did for you. Oh, oh, no. Yeah, waiting me down, nothing I can do for my baby. Anytime when you need me, come to me, my shawty, wallet. Waiting me down, nothing I can do for my baby, my shawty, oh, take it. My baby,
what you wanna do, girl? Where you wanna go? Cause anywhere you go, girl, I go for them, girl. Cause I like the way you back it up, boy.
Hapabana ni manoko kwa finale Na wanga wasipuongi kango ndani Mi wabubuzana sana kanko kazi Tayari wanadachi mini mpani Na uko shuga jona fika kicheka Fika kicheka Fika kicheka
Na sioni kosa msupo si stress Kama rene kisha basi unipe Na jueli diva lazima ni spend Hata kani mita Mr. Bagging Na sioni kosa msupo si stress Kama rene kisha basi unipe Na jueli diva lazima ni spend Hata kani mita Mr. Bagging Game basi pale Instagram be Bena benda sani zoma Pale Instagram be Bena benda sani zoma Yani pale Instagram be
Love it when you make us up my bones like a ball, make me think it's a tall and tough like a wall. Love it when you make us up my bones like a ball, make me love it when you make us up my bones like a ball. Love it when you make us up my bones like a ball, make me think it's a tall and tough like a wall. You pretty girl, early bad man I call, make you fly high like a bird that drop down at all. Hey, tell your body good on it, I'm mad me. Mami, back it up on me. Hey, me suck me so tight, it a grab me. Hey, and they do me tired way.
Yo, so them you tell on the place.
DJ Vinci, XE Shows.
Conscience.
So mashy. Yeah, love it when you make us up my bones like a ball. Make me think it's so tall and tough like a wall. You pretty girl, it's a bad man I call. Make you fly high like a bird and drop down at all. Hey. Tell your body good on it, I'm at me. Hey, tick mommy, back it up on me. Hey, this something so tight, it a grab me. Hey, anything mess I hear do it, God me.
New penda na penda, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda.
Mingi nani ya goro, alafa kuwe solo Kwanza kiwa momo, buda na mchongo Macho za kondogo, chongo La mboko, mbaka usoko Dima kiwa kampwa na stone proper Alafa kiwa bazwa na dundosa Pale downtown na na dundosa pale down, kudundosa
Venye wejibeba, nga miudai, miudai, miupenda na penda Chako venye uicheza, nga miudai, miudai, miupenda na penda Figure fire, nani dangerous, miudai, miudai, miupenda na penda Benda fanya na feel kama veteran Miu die, miu die, miu penda na benda Miu penda na benda Miu penda na benda Miu penda na benda
Even the government agrees Turn it down slow, baby, turn it down slow A dangerous DJ Turn it down slow, turn it down slow, baby, turn it down slow One, two, three, four
turn it, turn it, dance floor Choka, check it, kama Davido Kino kata baby girl, kama Fanny Bow Choka kusimama inama kama kangaroo Kute jina gani, baby mama, honey love Taka kitu gani, minta kupu mpaka roo Kuta huku ndani, mini kupe big love Slow, slow, baby girl, you know what, need you more Rich rhyme, bodo zani na wapa Every time, niko pati ndiyo hivyo nataka That's true, baba room, hella ziko in my room Ladies pay kama chum, ziko kama zoom, eh Kena mimi biso shu wako fresh ma Kima kini bila shu wa misi big cup Every night when the club I'm a trendy bar Mina wewe juice of love gonna last it up Turn it down slow baby turn it down slow Turn it down slow turn it down slow Turn it down slow baby turn it down slow One, two, three, turn it down slow
Genuji
easy peasy, we be killing this gang, gang, bang, bang. Now we make it to the right. Niko fiti, niko on. In a biggie, muna dope. What he can't do, na ball. In one jazza, jiko hot. Pussy flaps, killer heist on the mic. Now we rap. Everybody wanna clap. Give you stories, I'm a clan. Nita footage kwenye map. Niko pate, niko tap. This is how we dab. Just call me Mr. Pop.
Lakini kondani nilikam na matri. Wanataka kunimada, but is how zime shish. Keza chini, niko era, nimekuja kuzi spin. Wanataka iso beat, but yangu ni mamit. Manzi ako fiti, anataka kunitreat. Ngeli moto moto inafanya mina hit. Na bado wako kitchen wana cook iso meat. Hatangu nijiweze wanataka kunikit.
Turn the dance floor, baby, turn the dance floor. Turn the dance floor, turn the dance floor. Turn the dance floor, baby, turn the dance floor.
Napenda sana kucheck zikwende zile form za mafala kwanza ziende.
Duvenchi.
Ya kwanza tuende kwenye flow na maji tuoshe vikombe. Napenda ngozi kaimeganda miguuni kwa shuka venye nafunga. Toto kali washani panamba na jidai kwa shamba venye ntalima. Napanda juu kama designer na shika njia zote kama haena. Kama soka nacheza kiaina nikichanga karanga kama saika. Shika tu tukiwashe moshi zikishika ni nare kwa kina Rossi. Siko lo niko hai kwenye shamba na mbegu safi neza keep your face.
Turn it down slow, baby, turn it down slow. Turn it down slow, turn it down slow. Turn it down slow, baby, turn it down slow. One, two,
Juicy flap, nime come, midio bass. Wanataka kuni black, wanadhani hii ni bash. Cheza chini tuko class, nosimeze hizo cash. Tuko bado tuma plus, wanataka hizo gas. Fika mita siku pass, wanataka kuni ban. Wanakuja na magan, wanataka hizo cash. Niko plain, niko rieng, wanataka kuni blame. Wanajua ini flame. Shika chain, wake up play, nosi anze kucomplain. Nime kuja na champagne, bado nitawa train. Wanadhani uko fine, bado uko kwa pain. Wakileta hizo ngori, utawekwa tuko chain. Tukikuja so fast, don't stop this. Wakitaka kutu blow, tuna flap that. Wakitaka kufuliza, we just made that. Na hii ni ngori,
Ise uzembe na razima iwaweze. Kabika komplein na kajongeza wazeze. Shika ziko kama brana ubaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana, baki zile za gai. Gai, 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 gai.
Pogoroki.
Yeah.
Uzembe na lazima iwaweze. Kabika complain na kajongeze wazeze. Shika ziko kwa mabrana ukaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana, baki zile za gai. Gai,
gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai.
Legeza, legeza,
mam.
Legeza kiuno ni pekeje.
Pekeje.
Legeza, legeza,
mam.
Legeza steki ni pekeje.
Pekeje.
Legeza. Legeza,
mam.
Legeza zigo ni pekeje.
Pekeje.
Legeza, legeza,
mam.
Legeza diaba ni pekeje.
Pekeje.
Pekeje, pekeje, pekeje.
Pekeje.
Pekeje, pekeje, wa pekeje.
Pekeje.
Pekeje, pekeje, pekeje.
Pekeje.
17.
Kiridi mimi.
Mambo mbaya.
Weka kademu kako fiti kukula. Ndo mebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malikia nyuki. Kofiti kukula ndo nimebakisha umbo dem kakofiti kukula ndo nimebakisha umbo dem kakofiti kukula ndo nimebakisha umbo fisha umbo fisha umbo
fisha pika hiyo ngoma cheza hiyo ngoma mama DJ cheza hiyo ngoma
cheke
one game kiridi mivi
weka kademu kakofiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika weka kando malikia nyuki. Malkia nyuki, malkia nyuki, yani Queen Bee Machine.
Queen Bee Machine.
Kakona Queen Bee Machine, sema Queen Bee Machine.
Queen Bee Machine.
Kame beba steki biki, nika Queen Bee Machine.
Queen Bee Machine.
Oh, yeah. Kaki inamazi ya chane, nika Queen Bee Machine.
Queen Bee Machine.
Neki zidi umengua, nika Queen Bee Machine.
Queen Bee Machine.
Umbala nyuki, yani, yani, yani Queen Bee Machine.
Queen Bee Machine.
Queen Bee Machine, sema Queen Bee Machine.
Kunyuke basilea utatika ningoza wacha koko weka mna.
na kamisi nikidhani rodi naro kustukia ni mtaro misi fresh angwa mastingo nitakushika kilubaro na ukianza eti kuwika nitakumwa gadia thad kugurumisha shimolo utadhani mchaza pa
weka kademu kako fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika weka kado malkia nyuki yani queen bee machine
queen bee machine
kako na queen bee machine sema queen bee machine
queen bee machine
kame beba steki piki nika queen bee machine
queen bee machine
kaki wamlambe
kohida kohida
wamlambe
wamnyonye kohida kohida
wanapendanga kulima dema kipita wanaguruma akijipa wanapiga bila huruma miracle baby zime nice na chatisha na shika chapa tuko zime chapa hasha tuko na root sita karo na natasha sikirunda wananza kutetemesha wamlambe
wamnyonye
wamlambe
wamnyonye
wamlole shalkido ana spin na maye
Miti bado anataka miti bado anataka miti Slay queen bado anataka miti Najipa maswali ni kuje kipisi Miti bado anataka miti bado anataka miti Slay queen bado anataka miti Najipa maswali ni kuje kipisi Club nimekam towa kutu niko high Rada chafu tunabrush kama pedi na mashash Tuko wera kuzikash ndo tufike izo bash Izo jegi kuzismash hey. Washa shash tuziban makejani huyu dem Amekam makejani anataka kuzirai Ako honi na mahai uwapaka ndio idai Ndio umage iyo kam hey. Baby kam si makoro just stop that Kuja basi wacha kwenda please come back Washa gas usiheme don't stop that Na hii ende tu vaira Miti bado anataka miti Miti bado anataka miti Slay queen bado anataka miti Najiba maswali ni kuje kipisi Miti bado anataka miti Miti bado anataka miti Slay queen bado anataka miti Najiba maswali ni kuje kipisi
Everyday ni makes na madigida Na macheg ya mebeba ni kamando Nitape iwe cash ama check ima Bora mina we fresh ndani ya paradise na nitarichi manake napenda mziki na nakula hiki na hiki na zote fiti wana kula shada la kujue kuroli kama kweli we ni mchanja mbona takie story
lakini ko ndani baby kam niko show ninataka niko kill ndo niweze kukufeel baby nakupenda ebu shika hiyo meat najua uko fiti but kam kwenye kiti wako na majegi wanataka nizishake na mimi si wa baby na wao yatakuwa shake kejani kina bonzi wa message tu mashash na lakini ndo kusema mnafanya na salute
miti bado wanataka Miti bado anataka miti Slay queen bado anataka miti Najiba maswali ni kuje kipisi Miti bado anataka miti Miti bado anataka miti Slay queen bado anataka miti Najiba maswali ni kuje kipisi
Napenda niki flow just call me Mr. Boss Cause under those I'm smoking on my zone I done these girls kama mimi ndiyo show If won't be my guest napenda niki request Na mkata kama prom ni mpigishe machom Ni mteke hadi home Dote movies like a rom Ni ashe kingdom arade bado kuna form yeah. Towa kutu kwa ikusi tambo shida zima tusi
Miti bado anataka miti Miti bado anataka miti Slay queen bado anataka miti Najiba yeah. Maswali ni kuje kipisi
Na kata kata mina panga madam Busy flaps wame come amke ni kulala Ukikata kiuno na kam kudara Si ufana ni kimada unadanisha Na shika titi kama mini dada Una fever mwini ni mikononi na dawa Shika dawa kata kiuno dada Enda chini pandisha mzuka madam
Miti
Arura
Miti
Twende twende
Miti
Udiru
Miti
Udiru
Miti
Kibambeni
Miti
Arura
Miti
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 Udiru
Miti Miti
Even the government agrees. He's a dangerous DJ. Vanshee.